yitanze amahoro ninde watera amahane inyoni ntizibibane zinasarura ira zigaburira zose zigahaga ubuntu bwayo busaze ikirere busumbisi n'ijuru
Sing you say.